Bias man getting a stallion. As I fan ball.
Ngicelungang buze ngalendaba zayizona mfike nezamla nasiphuthi convoy mphethe upigs ule ngolweni nozolo inozolo inozolo ngicelungang buze ngalendaba zayizona mfike nezamla nasiphuthi convoy mphethe upigs ule ngolweni nozolo usibala ufaka thuku uzovuka bayizolo phela bengidakiwe abengidakiwe bengidakiwe abengidakiwe bengidakiwe bengidakiwe Ngiphethe sihle sodwa ngikhethe iphele emasini noma mbuzi ngimbiza ngopumpkin ekhaphini bekhona into edeshiwe ebathi umbali nami ngike ngamshova ezami igova ingane bese shaya ikona ngicabunga war ngemali vele sazopopa incabination etimini womakhonya siphethe igiligidi giligidi ushuni bzed spinning it spinning it abo race kamane m3 m3 oh ngabi feeling feeling.
Ngiphansi kakhulu ngisintabeni nje nyokani
bengidakiwe abengidakiwe bengidakiwe.